I don't know, it's just, I think you need to make a choice right now. What do you want?
Life is good, baby.
What do you fucking want?
Cause I'm here for you. Another one.
Yeah, yeah, girl.
If I wanna choose, girl, I'ma choose you. Cause I'm beautiful. Spendi mambo ya kulailai. Nisho mpenda saya nini tena kulai. Niliko toka, nilisa sota. Niliko sasa, msumali wa mapenzi ndo medota. Yes, sir.
Cause I'm in your dream, boy.
Yes, sir. I spend my whole time with you in my head. Never thought you gonna be my one day. Whoa, whoa, whoa. Be my one day.
Be my one day.
Be my one
na
day.
Na ila,
nataka ujue. Bila wewe mwenyewe siwezi. Oh no no.
Bila wewe mwenyewe siwezi.
Oh no no, no no.
Dunia tamu ila, nataka ujue.
Wakai, maswali ni mengi wamebaki why. Kwa maumivu tumesema bye. Paka mashetani wanaimba nine. Mapenzi ndo kazi na ndo mana niko busy. Hakuna ofisi kitandani pigia mbizi. Hakuna kalamu na ndo mauna menya ndizi. Sina umario wala wewe sonya mbizi. Mini mbili we ni mbili so mbili bila. Kutunza na kuhonga kwa wachaga ni mila. Toka uja nani mpaka udingi dingila. Nakupa vitu flani siyo mambo ya hila.
I spend my whole time with you in my head. Never thought you gonna be my one day.
Whoa, whoa, whoa.
Be my one day.
Be my one day.
Be my one day.
Napenda ila, nataka ujue.
Bila wewe mwenyewe siwezi.
Oh no no.
Bila wewe mwenyewe siwezi.
Oh no no.
Mwila, nataka ujue.
Bila wewe mwenyewe siwezi.
Oh no no.
Bila wewe mwenyewe siwezi.
Oh no 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 no.
Baby, najua hii si mara ya kwanza nasema hivi, lakini safari hii nina hapa, hii ni mara ya mwisho, sitarudia tena.
Brand new joint by Number Boy featuring Wasiti, Nikki wa pili, Dr. Isaac, Mina Ali. It is a beautiful, beautiful song by the way. Umesikiza kwa mara ya kwanza and I hope you like it.